jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Talatare noga e jeɗɗi lewru mars jenna yamde soki do radio Isaber kanko Mohamed Watara wonto ɓoggi jamɓe to. Sikirabon kumpitite wiide hoorejo ministre yamɓe Soumaylo Boubé may go tilki jehol makko le saha leydi ndi kañum e lewwuddu leydi ndi wakkande mo timminanno nde o wi gueɗe ɓanɗe kaɓorde fa dentiroɗe tetete kaɓorde muɗen le leydi Mali ndi. Leydi ɗum woni Canada ɓe mbi ɓe garan ɓe paabiro ministre ma yimɓele maɓɓe kasen gaddele oɗo nokku worɓele maɓɓe mbi garan waddede le lewru uttundu noon ɓe kollitirwiɗe dokkuɓe ɗiɗo kabaruji yo kanko ministre communiɗo soldatsiɓe le leydi Canada ndi. Duuɓi noga e jeɗɗi ko démocraci naati ley leydi meɗen ndi kene ɗum yabbinama ɗe nokkoɗo bomo koɗo hakkillaji jamaare nde ne fecci sanne woɓɓe kollitiɗo wala fof ko démocraci o nafi yogaɓe antoon ɓe kolliti woyde wonko mata ley leydi ndi. Ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min joguinoɗon beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Kanko hoorejo ministre en ɓe hollitan wiide jehol makko le saha leydi ndi kañum e lewwuddu leydi ndi ɗum timmi Soumaylo Boubé may go mo jokkidiri e ministre ŋaɓe hewɓe ley nokko ko yaata ministre ŋaɓe jettom le majjum yoga e haalaji maɓɓe ɗi fo jowiki dow kabaru ndenago kañum e jaam e deƴere no hani wartirde ley nokko eno wote ɗi kani waɗirede le leydi Mali ndi fa keɓen famtade keɗen Mouhamadou Sama Sekou.
Jenne laati cakkita dawol balɗe joyyi kanko premier ministre Soumaylo Boubé mayga kabaru ndenago e kañum e dewral woni ko haala nder jenne hono ɗum haala to Bankas toon to Bagnagara toon e to koru toon bonandaji jaadinkoɓe kañe baasi hakkude jaaleñi na kewi sanne nder ɗiɗon nokkuji région Mouti ana wara jonte seeɗen to koru toon baasi imiɗo hakkude fulɓe e haaɓe laati sababu sappo hen yimɓele. Soumaylo Boubé mayga yiddi e keƴaɓe ɗiɗo jaaleñi ɗiɗi ɗe ko ɓami aadi tewtude kaɓorɗe junngo kala guɓe gonɗe tunɗe. Premier ministre o holliti wiide o neldan nder région o golloɓe suudu saria humaniɓe habgol terreur suyaku e lewi makko ɗum noto sababu jamare nde ɓuura famede kabaru talki saria yoga ɗum kuncine hoore no fewiri. Premier ministre mayga holliti wiide lam o jaɓanta fewi kala ko woni rafi jukkoje ka ɗum fof e tawede mo felliti wadde kaldal fewde e kala amiɗo anniya yoppude baasi e ley région ŋaji sahal ɗi. Hoorejo gouvernement o martini kumpa ɓamgol dabareji kewɗi laltuɗi sababu newa muña gurdam jamare nde tokkidal toon hokki aadi wartugol kala ko woni gollirɗo laamu faaba fewde golleji sambinoji keɓe e huncande hoore kabaru talkuru kawral ngal. Ka hoorejo gouvernement o holliti fa laaɓa wiide ɗiɗo golleji ɗi mbawata fe heɓde laawu caggal hewtagol jam e deƴere.
Hawreɓe jaalini gonɗi le leydi meɗen ndi fulɓe kañe haaɓe wattu joni ɓe gaɗino dango fewde heddiɓe ɓen tinno ƴa yalla hono baasi ɗi kani ɓuɓirde le leydi ndi yalla jaam e deƴeran hewte le nokko o le majjum ɓe kollitiɗe jamare nde fon hani wadde ƴeewa yalla hono hani ɗarirde ɗiɗo baasiji keɗenmo kanko noddirteɗo Azizi Diallo o kanko laami fedde tabital pulakunde komo sifirdo hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Wajiɓe
e meɗen en fof haygude leydi men région ŋaji men cercleji men kala gure gelle e galleji meɗen hana fi kalken ko emen tamodiren juuɗe wattu joni o kabaru o na tiiɗi fa sanne mbasen yebade cummo nanguɗo galle o ana hani dentan yifude nga yiite yalla pati a badan hono oɗo baasi imma ha kasen saabi kala kaɗo ittuɗo yonki pullo debbe ma pullo gorko yo hononi sakiraɓe makko o itti yonki mum en non dun kala pullo ittuɗo yonki kaɗo debbo ma kaɗo gorko yo hononi sakiraɓe makko o itti yonki mum en.
Hollitidide aljumar ƴaɓɓinon de nokku noddirteɗo paragana holli tan wiyede le oɗo nokku iɗum le commune kuwa kuru iɗum ley cercle jende noon jamare nde hollitiri wiide yimɓele wonnannuɓe toon ɓe barmini yimɓele ɗiɗon holli tan wiyede won dabaji du barminaɗe le oɗon nokku cuuɗi kewɗi kañum cuma toon kañum e danɗe yimɓele wonɓe le oɗon nokku ɓe mbiyana wara duuɓi ɗiɗi ñalawma hande ɗiɗo toraji wakkati fo an jottoɓe toon sikiraɓe so gabbiddo bemal ame ande ngal oɗo mbawi neltir toon mijoji moɗon no noddimin to ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe nayyi sappo e goho sappo go capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Leydi Canada ndi ɓe kollitiɓe ɓe garana ɓe paabiro fedde ministre ma wonde ley leydi meɗen ndi worɓele maɓɓe gaddete ley nokku o ɗiɗo kabaruji kanko ministre cumniɗo solda siɓe ley leydi Canada ndi kanko hokkiɗi hollitinde wiide ilele sappo e jeena lewru mars ƴaɓɓinon ɗum ɓe koƴino ɗiɗo anniyaji ɓe mbi ɓeɗo yimɓele maɓɓe gaddete ley oɗo nokku gaɗan ley nokku o ko yata hitande ɗum woni ley leydi Mali ndi soɓe gara ley nokku o do hollitaweɗe ɓe garta e ndiwoji maɓɓe rewɓe kañe worɓe fo gaddete hakkude maɓɓe. Duuɓinoga e jeɗɗi ko démocraci ɓangui ley leydi meɗen dille noga e jagom lewru mars hitande 1991 nden laamu ministere Moussa Traoré waylita leydi meɗen di wakkande jamarde wotno ɗo majireji muɗen kewɗi wattu jonoɗo Bamako ɗo jamarde hakkillaji muɗum yani pecci won holli timɓe wirsa ƴeewi démocratie ɗum feewi sanne yogaɓe antode kollitiwi ɗum feewa fa hande ɗum woni keɗe goto Bamako koɓɓe ko tifi dow hen
le 26 mars bon moi je
hakkilo am kabaru 26 mars o na hasintina non jati sabi an hanno weltere waɗe ka ndeɗo weltere heɓani lawol sabi ɗum laatake fewi ko jamare nde donti ko ndenno hononi ɗum warti ɗo wonno ko ɓiɓɓe leydi ndi donti noon ko banggal 26 mars o heɓaka fewi e kabaru démocratie leydi Mali wattu joni o batte yeɓare laam o fay hunde heɓani lawol wona jande wona goɗɗo kulle ɗe foof junnitiki laam o ana teddani sanne yimɓe ele seeɗe jogiɓe ɗum ɓe démocratie ka wala jaati sabi fadde ɗum no nafude leydi Mali ndi ɗum yaari ndi caggal ndenno ndi heddo noon junngo manggal paɗen ɓe ɓuri noon fay hunde heɓani lawol andan ɗum kabaru ti allaji saha leydi ndi ne wodi noon gila wattu ɓamtare leydi ndi ka garalngal démocratie o laati sababu jiɓude ɗum foof
dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de démocratie au Mali
hollitindiwide fa miccitoon annabi Issa ɗaliri adna ɓe duwono yimɓele tampuɓe gomɓe le leydi ndi ɗo ɗum woni cekkita yontere korka kamɓe chrétien gomɓe le leydi meɗen ndi ɗiɓe gondi e hoorde wattu joni o le bal tati ɗe fof ɓe kollitiwide kamɓe chrétien ɓe ɗiɗo duwawuji ɓe garta fewde e leydi ndi keɗemo kanko noddirteɗo laabe cemufe diallo o yo gollo nokku chrétien mawɗo noddirteɗo cathédral ɗo Bamako ɗo holliti hono ko ɗiɗo ñalawmaji garta nafude le dina mabɓe ka dow faccitago Mouhamadou Samasiku
la semaine sainte est marquée
yontere lollirde semaine de sainte ana fawi dow ko heewi joggolleji hono imadraji ñande alkamsare nde hono ni e wattu nabila isa ni no lotiri koyɗe yimɓele hewɓe yalla ɓeɗo ana paama wiide garalngal makko wona fewi nafude hoore makko ka ɓuuri foof nafude jamarade banggal gilli ndenno mo darda yimɓele makko ɓe yoɓe gadɗa honono waɗiri ni ana hani hono jamma aljumare nde chrétien en ɓe mbala wadde duwawu yalla ɓe miccito imadraji annabi isa nder kala misiɗe chrétien en kawrultal no wodi wattu kikiɗe yo kawrutal ngal ɓe jokkitoto fahira ndenno yo wattu mo chrétien ɓe jeɓata ko fewi seeɗa saabi soni annabi Issa mayali noon o wurtata noon ndenno ɗum haala dinamaɓe o haalatake noon
christianisme n'allait pas exister
ɓe kolliti wiide ɗum won yewtere birki sembe calɗi fiigol ballon ɗum fuɗɗan janngo ɗum won to moccito réseau ngaji goɗɗile saha leydi meɗen ndi kañen kawrtitta to ngol ɗo fiigol ballon timmayan lego o lewru avril waroru ndu réseau ngaji goɗɗile saha leydi Mali ndi fuu ngaran kawrtile hen so wona région menako iɗum le heeɗo golleji kardal e kawral alangérie ngal keɗemo kanko noddirtel Ibrahim Fomba o kanko laami ɗiɗo golleji komo sifi dow hen do faccitago Mouhamadou Samasiku
kala ko laati tiɗalla hakkunde yimɓele yewtere sembe calɗi ne andira dawrude dental e kawral hakkunde ɓeɗo mo jeeɗa e kawrute mbawɗe timminde baasi e hawritinde yimɓe ndenno e hakkillo amen soni min landini hono ngal ɗo kawrital hakkunde région ngaji sahal ɗi sukaɓe ɓe kawri tan ɓe dentan gollididde sikki wala fi ngal ɗo kawrital lato sababu sembinde gotuma ko leydi Mali ndi so wona région menaka région ngaji jowi kediɗi foof gaari ɗi goni motti gawo tumutu kidal e tawdeni kala région ne hani neldude hakke temdoron sukaɓe ɓe gaɗan dadodiral nder sifa jewte tati latgol ballon basket e doddu e on wattu goto ɗum ane anya amen landinde hiro lattongo sababu fa hande ɗeɗo sukaɓeɓe kawrita gollida yalla eɓe ɓeyda andodirde e wadda tetodiral hakkillaji
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
grabɗe yalloɗo ne le réseau ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran nokku noddirteɗo kuli koro kanko noddirteɗo Youssoufou Bathily ɓurɗo andirtirede Ras Badje hollitawide o yiidoye yimɓele wonɓe to kuli koro to rewɓele golloɓe le fedde ikkoma yoppitaɓe tonɓe wattu joni rewɓele ɓe cifiki hono tiɗalaji ɗi jogui ton ɗi Ras Badje hollitiwi ɗiɗo tiɗalaji o bartina kumpa kala kanɗo famminede no ɗiɗo golleji gorɓi fo ɓe gardan faɗo kayɗo yewtere jeɗɗo ɓerde ɗum woni yimɓele kasonkoɓe gonɓe ton ɓe ɗum woni kasonki en hollitami wiyede wattu joni o ndeɗo yewtere nde timmi ton ndeɗo yewtere nde waɗi ton baɗɗe tati yoga e haalaji ɗi fo jowi ko wattu joni o kamɓe kasonki en ɓe no haalaji mabɓe ɗi gorri ton wiyamaɓe iwri le nokku noddirteɗo hawa dembaya gimbaya kañum e sarafeya yoga e haalaji mabɓe ɗi fuɗutiɗi jowi kase no kabaru fina tawa mabɓe worri to no jim mabɓe ɗi gorri ton no sakiraɓeɗo katten bete hande kabaruji meɗiɗi no jowti on sanne heɗade heeɗi jamme ka fande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalamu